come and you're on that dub. Rub-a-dub-a-dub, the beat will never stop. Whiskey on the rocks, you're dealing with a boss. Yeah, yeah, bigger shot, nani kuwa she and dumb. My post to post ki photo. Shadow, my door ringa ki dogo. Lalo, lalo, mommy on doko. Bubbly gum, ume shikili ya gun. Call it down, down, di down, di gagan. Ume dunga tong, na ma di gaga. Daga, daga, daga ring daga.
Roll, roll, roll,
roll, roll.
My voice on the stereo. Na papasa papasa kitafuta signal. Zimeshika toka kichwa mpaka kwa kisignal. She wants some loving, she know that I'm the original. Hide and seek, now you see me baby, now you don't. She stay me steal her heart like a criminal. Make her feel like she never ever felt before. I rock her steady and she already know. Alright. Hatikitaka tikitaka minataka kupakata. She know I'm the don dada. I end up kunita fata. Anapanda kama lada. Tumezima mbaka data. Kani time sando sasa tunako. Mami kasa yo.
Roll, roll, roll,
run, run, run.
DJ Perez in the mix.
Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Jamani mimi, na baby wangu. Ni ukweli wangu si tunapendana sana. Mimi, na baby wangu. Kuna time na sisi tunagombana sana. Mwenzenu mimi, na baby wangu. Hatuko perfect.
Bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singekuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yo ndio ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide. Sina yo time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide. Sina yo time, iyo with her. We decide, kauta change. Sina yo time, iyo with her. Weni ambie, ebu decide. Sina yo time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, siniache. Unatu threat, utaacha kazi. Siu wache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atuta songa, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atuta omoka, tunaomoka. We ni damn, didididam. You're so damn, dunia si ya kupeke. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. When you be able to decide, it's not your time, deal with that. When you be able to decide, it's not your time, deal with that.
Za kam toto ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha ki wash wash nika tukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring kila siku tuko busy. Na shingo zina blink. Na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tunadim. Usulize kai gari na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa. Chumba sides from Kalesa. Utatesa. Aina pressure. Nikwe mwaka kushika mita USD. Nikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision do ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manate zo vitisho zao siski. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
DJ Perez in the mix.
Kazingine life, utuweka kwa kona. Unadhani umefika mwisho, juu ya stress na mahangaiko. Na kazingine life, utubamba sana. No time for the bad mind people. Wakadinali avoid those people.
Ukiwa na stress, usijinyonge. Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafinez. Sisi sio wanyonge.
Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Kwa hii dunia sote tunapita.
Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu. Pia miu kapitia tu. Ni mwana mamangu, akiwa mgonjwa. Najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression. Najua vile na feel. Ama testimony kama nimekuwa poa. Buda pia utahil. Kitu muhimu ni peace ya life. Kukapitia ni part ya life. Na send good energy away. Bad energy stay far away. Hello, smile kidogo. Punguza stress. Aye. Hello, smile kidogo. Smile. Aye.
Awote.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia.
disturb my peace. Don't disturb my happiness. I live for the moment.
Kila siku enjoyment.
Do what makes you happy. You can't please everybody.
Usikubali stress.
Ifanye ukue depressed.
Ukiwa na stress, usijinyonge. Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tuta finesse. Sisi sio wanyonge.
Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Na kevo na mkulia shamba. Finger licking his finger. Licking sweet finger. Licking to amina. Uwa uwa demi yako yuku itahani. Mikwake maua ulikuja nini kwa sahani. Nijaba na chua. Ati soft cut skin na yangu waifai bra. Na yangu kuwa job shinda mode wa mati. Na nga inachafka inanga data. Na nilong shinda kiki ya maziwa kibra.
Mode wa ma walisema hatu endi mbali. Hapa ni wapi Mzinga ninga. Mode wa ma walisema hatu endi mbali. Hapa ni wapi Mzinga ninga.
Excuse me,
kula kile na die. Walai teacher, excuse me mshinda ndani ya ndai nkizo buka. Excuse ya dila ndio ni tanga form na mzo busha. Excuse ya dinki chomanga kingdom sezi chificha. Niko so so ahead of my time. Wazi nyaka bro zone and totes younger time. Sezi Mr. Mboro, you text killer time. Siku penda maucho ya kufloat killer time. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skute sika. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skute sika. Mdoma, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Mdoma, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Hema, hema, dema kona big denda, big denda. Acha ni wape sinema, sinema. Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka wezi guess ni wapi, but penye tumefika uneza tell ni wapi. Mzinga zina dedikani ya jali, skiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima, kapoteza macho akadhani hakuna sima, yeah. Squeezy za bekazi ni kuririma, kuamuka, kungara na kuchoma liva.
Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Mdoma, alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Yo, check. Hey, hey. Dana nana.
Mzinga kata.
DJ Perez in the mix.
Anapiga pick ndana nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirejo. Dance kwa itune ni kiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa. Wana phone marangapi unamuita ukilengwa. Na kama jai notice kazi na limteka. Kuzi kwela wako ni kulali ya tupesa. Mabuda wa vitambi juu ya brother simpresa. Tunanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zipandisha tempo. Sari story mingi tulikuta na December. Kimona kuna taru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulai top. Mina die short fine ass na mabundles. Baby calm down bado una wine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Yani game kitu safi uwezi fikiri. Ya mara mbili ulali ndani. Napatana na wenda napanga ja weekend. Ya nadai ende club ashikishizo vibeti. Vibeti za masponya kipungisha kiuno. Nadai ashikia ball ndapeleka mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Medunga di maguru. Unakwela ni mamboto atatishi kwa mamoru. Fikia di mokoro. Nadoba zangu genze kuteta mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pigi na nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza rege kitu kubwa tukiwa matire jo. Dance kwa itu ni kiroga beat. Basi watu wana break up. Anapiga pini na nyumba na bada na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu kubwa tukiwa matire jo. Dance kwa itu ni kiroga beat. So maze hepa si watu wana break up.
Mapenzi ya Nairobi style. Mapenzi ya Nairobi style. Mapenzi ya Nairobi style. Mapenzi ya Nairobi style. Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazima mwage nochi ndo kuno kibra. Akikulizo kwape, mwambia si shidake. Najwewe si nane, najwewe si wake. Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazima mwage nochi ndo tinjoti kam. Akikulizo kwape, mwambia si shidake. Najwewe si nane, najwewe si wake.
Mapenzi ya Nairobi style. Demezi kupenda kama hauna ndaye. Na sigari tu. Ukikuja na demio, anakudharau tu. Cash money, cash money. Love language yao, cash money. Sura mbaya na cash money. Na unaishi Kilimani, utakulawa mamanzi. Ukitaka manzi wa Nairobi, Mzinga road trip Lamu. Atakuambia ako free na kamu. Peke yake anapanda kama tatu. Akiwa na wewe anapanda Uber. Ata make sure umetumia doku mkula. Mapenzi ni kumlipia bills. Manzi mapenzi wa kanairo hapo atakufeel
mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage loti ndo kunoki bra akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nani najue si wake mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage loti ndo tinjoti kam akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nani najue si wake mapenzi ya Nairobi style mapenzi mapenzi ya Nairobi style mapenzi mapenzi ya Nairobi style mapenzi
cheni naweza kuwa mtu samba
mapenzi ya Nairobi style mapenzi mapenzi ya Nairobi style mapenzi mapenzi ya Nairobi style
unajua cheni naweza kuwa mtu samba
acha ni wape story kuna fine girl tulipatana sato flani ndani ya bukla aka ni nice nikajichocha na nikamkuta figa fine look usafi na pia kona sura one two nikatupa luga iki kampanda mystery mjitambua siku chichocha ni kujibonga
okay.
Ukiuliza di mtaani wananijua tayari toto mali safi ashaingia box nikamwitisha namba na nikamshonta mcall after kuvibe kikadha tukamwa kukaf tukakuwa my love buds tukianza ili kwa fun na jumi mtu connection nikamsakia mboka nikamlipia rent na depo siati nimeomoka jobi ka Ivan na mshara kaanza kupata nikakuja kupata kako wera do sipio igo mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage loti ndo kunoki bra akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nani najue si wake mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage loti ndo tinjoti kam akikuuliza kwape mwambie si shida yake najue si nani najue si wake mapenzi ya Nairobi style mapenzi mapenzi ya Nairobi style mapenzi mapenzi ya Nairobi style mapenzi
cheni leza kwa mtu sama mapenzi ya Nairobi style sana mapenzi ya Nairobi kausha ichapa mapenzi ya Nairobi kau korada
DJ Perez in the mix
oh oh
Man of the match, Leo Messi Shot ni finesse, wake up blessing Madude zinafungwa rako upesi Ndani bila kiesi Mechi, mechi, songa nice Mechi, mechi, wele tunafaa Friendly, mechi, songa nice Tuko mechi, lao tuko mechi Niko na mechi, kuna kombori na kutu Meshinda bench, lo lazima ntupe mguju Kiti ya ndani, grau itabaki ni nduru Na stingo flani ndo mana ona ni itaguru Guli ya kwanzi bada lazima shati natoka Kacha mkule yelo ini dimbe inagongwa Pizi mtazamaji hapa sima na wara Ukijana matetera kwa na experience ya kocha
Walai naipenda
Na shindo kijiuliza mali next ndaiweka Aiba zenga, half time refa Lukizi natumwa left, right and center I surrender Nipi nikupi ini W sikonde Weruka junk city kona ndo nkuone Utamia ligi ni kushinda ni ya kikombe Tempo inapandisho pole pole Unashukia Tuko mechi
Mechi
Man of the match Leo Messi Shot ni finesse wake up blessing
Blessing
Madude zinafungwa rako upesi Ndani bila kiesi Mechi mechi Songa nice Mechi mechi Wele tunafaa Friendly Mechi Songa nice Tuko mechi Leo tuko mechi Apa kipa kipa nwana kula chobo Gle na pura toki kaza kana ponyo Najitaki ya ndani ya box mtusoni Na penetrate you defense kama ngolo Kuna penye 90 minutes ni kidoko Extra time ya kufikisha kikomo Kapitana kupigisha kisomo Mechu kibembe unabebwa ndoko
Study nikimwa kitu nasaka takadimba Penya katikati namba saba wala liba
Nwanyesha kipaji vyo nacheza na mipira Unaguzishwa handi kuna pena zinapigu Nipi nikupi ini W sikonde Weruka junk city kona ndo nkuone Utamia ligi ni kushinda ni ya kikombe Tempo inapandisho pole pole Tuko mechi
Mechi
Man of the match Leo Messi
Shot ni finesse wake up blessing
Blessing
Madude zinafungwa rako upesi Ndani bila kiesi Mechi Mechi Songa nice Mechi Mechi Wele tunafaa Friendly Mechi Songa nice Tuko mechi Leo tuko mechi
Oh eh Oh
Ama niko na form fulani Ama niko na dem kejana
pressure. Napenda mambo ya pesa, napenda mambo ya pesa, napenda mambo ya
love.
Kwenye kuna pesa na watu wanatesa, ndo penye mina kesha nikitumia
love.
Bubble up, baby girl ndo papa loud. Naleta form kwa makeja zao,
papa G
na watoa kwa mapapa zao.
Papa loud
na kesha, leo nimekuja na pesa. Mwane kama pia ni pesa, mwini leo pia na tesa. Na kesha niko na
do. Yo minyoka kwa wingi, nina kwa wingi, nina pepe kwa wingi.
Juniko na
do. Tena lele kwa wingi, nene kwa wingi, tena bide na wingi.
Niko na do.
Leta kitu kwa wingi, pina na wingi, nani tiri kwa wingi.
Juniko na do.
The international boy, DJ Perez.
Mafulusi, mamluki, leo mina lindo na bunduki, mavikundi na makukis.
Yo, 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 crowd niya wakenge na makool kids. No mpesa, we use cash. Rangu leo wamedunga fresh. Bora kila mta pate dem. Kau make dollar, we make sense.
Na kesha, leo nimekuja na pesa. Mwane kama pia ni pesa. Mwani leo pia na tesa. Na kesha, niko na
Yeminyama kwa wingi, nena kwa wingi, nena pepe kwa wingi.
Juniko na
do. Tena lele kwa wingi, nena na wingi, tena bide na wingi.
Niko na
do. Leta kitu kwa wingi, bine na wingi, nani kiri kwa wingi.
Juniko na
do. Tena pepe kwa wingi, bine na wingi, nena tene na wingi.
Niko na
do.
Mathematical calculation, division, misi pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na jamiekan. Elephant, do vukui undo implication. Atubagui tuko pan-African. Matkex na kimbiza na imetoka Japan. Sa ingine feature white, niko ndani ya Nissan. Kiyo moka ni chukubima twinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petit girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, jamiekan, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 twerk. Tanzanian girl, ava ya de, pretty miss from Ghana, huh, ava ya se, some of them Ugandan, wine up on them, Rwandese, Sudanese, melanated gem. Alafu ni kiche kipenga na esa, kizito kazi wine ni maweng, ya ni pesa, tasipote the time, she's a 10 out of 10, tabidi jumem sign. Kami one see the pretty girl ya the whole time, just twerk. Pum pum, twerk, petit girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 twerk.
Call me DJ Perez.